CK Music promos
that. Family.
It's your boy Ponches. J Junior Cash.
Cash J Young Mool.
KV, I got you.
Jire ya so.
Asemene zozi wa kutini mwamene ulini. Aseme kumutima kwanga sina kutenge siyase. Asemene zozi wa kutini mwamene ulini. Aseme kumutima kwanga sina kutenge siyase. Now you are broken my heart, eh. Broken my heart. Kaleza you are broken my heart, eh. Broken my heart. Kaleza you are broken my heart, eh. Broken my heart. Kaleza you are broken my heart, eh.
Sinezo siwa kutindie mwe ulili. Sembe nezo siwa kutindie mwe ulili. Sembe sina ese no kufaka na mulavu. Ndaba mtima wanga ine wa upanya munga tambula. Sinza kabweza po futi kukonda mtu so. Pachi yambi nezo onanga nilafu. Kosa siwa kansi mumutima ni ya masafu. Imwe mwezo kamba atisima ona lafu. Mwagali kutatiri yando taluboni. Mebonda shoma nilu yando lulavona. Olulu yando olulimbuli mkwidimba. Alijongo talukali melulenda. Ndaga soga ndamu yanda moyo wangu onse manini. Na anigeta higuti mivala ndamba gulivanyina. Dashoma mtu gunyina kwa hilo oloka jiteji botu gulinguwe
selimboni. Asemene zoziwa kutini mwamene ulini. Aseme kumutima kwanga sina kutenge siyase. Asemene zoziwa mwamene ulini. Aseme kumutima kwanga sina kutenge siyase. Now you are broken my heart. Broken my heart. Kaleza you are broken my heart, eh. Broken my heart. Kaleza you are broken my heart, eh. Broken my heart. Kaleza you are broken my heart,
eh. Kaleza you are broken
my heart, eh.
Listen, mara pene pa festinga walinzeba. Noti ifi umutima ifo watoba. Wasenda wabika kona bandeti. Shilebe pa yena ni dameti. The pressure you took my heart for granted. Bwana na mpeza uyalipa wanjeti. Sembo nani siyache kufuaka. Otherwise wanipa isachilaka. Sembe nezo siva kutindie mwa ulili. Sembe sina kuleteko ine kumubili. Teresa, njue kochi kansuman Teresa. Muna nchita wapose the time that I wasted.
You smack me down, kwa tifeni restring.
Wafumia inki kumutima wa champagne. Hapa pene right now, my heart is broken.
Aseme nzoziwa kutini mwamene ulini. Aseme kumutima kwanga sina kutenge siyase. Aseme nzoziwa kutini mwamene ulini. Aseme kumutima kwanga sina kutenge siyase. Now you are broken my heart. Broken my heart, Kaleza you are broken my heart, eh. Broken my heart, Kaleza you are broken my heart, eh. Broken my heart, Kaleza you are broken my heart, eh.
Ela Bonjizi. Allow me to call my team. Java Jendez in the beauty. Cash J Young Mula.
Exclusive from CK Music Promos.com.